Ubushakashatsi bwagaragajwe n'inama nkuru y'abafite ubumuga mu nama bakoreye Kigali kuri uyu wa kane bwakozwe ku matora yatambutse bukorerwa mu turere tubiri Akanyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba n'akarere ka Gasabo umujyi wa Kigali bwagaragaje ko abafite ubumuga batigeze bitabwaho mu gihe cy'amatora kuko batajya bashyirirwaho ibyangombwa byaborohereza mu matora. Madamu Mukazayire Christine wo mu nama nkuru y'abafite ubumuga mu Rwanda:
mu ihanahana makuru ikigaragara nuko abatumva ntibavuge, akenshi amakuru ntibayamenya, kuko niyo batumije inama zitandukanye hirya no hino mwikosoze ku mariste mugire gute ufite ubumuga bwo kutumva ntavuge we ntabwo amakuru amugeraho. Nanone ahatorerwa usanga batita kureba, nubwo bashyiraho ibyumba by'itora ariko ntabwo bita kureba ngo ese abantu bafite ubumuga butandukanye nibaza gutora kuri iyi site ibi byumba by'itora dufite, ese icyumba byibura umuntu ufite ubumuga azatoreramo kimufacilitatinga kugira accessibility yoroshye, yaba utabona, yaba ugendera mu kagare, yaba ufite ubumuga bw'ingingo. Masite nanone twasabye yuko hazabaho ibimenyetso cyangwa ibyapa bigenda byerekana ngo umuntu ufite ubumuga azitabwaho gute.
Abafite ubumuga basaba Komisiyo y'Igihugu y'Amatora kujya bategura ku byumba by'itora intebe zajya zakirirwaho abantu bafite ubumuga mu gihe baba bananiwe kubashakira ibyumba byihariye batoreramo, ndetse bagateganya n'utugare twabugenewe twajya dufasha kwinjiza abafite ubumuga bw'ingingo. By'umwihariko abafite ubumuga bwo kutabona bo basaba Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ko yabaha ububasha bwo kwihitiramo abazabaherekeza. Uyu ni Bwandayisaba Epimaque na Mugiraneza Jean Bosco bose bafite ubumuga bwo kutabona.
Habayeho nk'abantu babihugukiwe bakabemerera kuba yakwihitiramo umuntu ashatse, ariko atari kuvuga ngo ni wa mwana, atari wa mwana, ataravuga ngo ni wa mwana we, umuntu we yumva mbonye bari umuntu ufite umugore akavuga ati ndazana umugore wanjye ntorere, cyangwa se ndazana murumuna wanjye nizeye yantorere.
Kwiyamamaza kwabo mu nyandiko urumva ntitubasha kubisoma, iyo tujya ku matora ntago ushobora kumenya ngo nderekeza mu kihe cyumba cy'amatora ukabanza gusiragira hanze kuko utabubona. Twari twemerewe kujyana n'umwana utarengeje imyaka 14 ngo agutorere, ariko hari igihe wajyana n'uyu mwana usibye ko muri iki gihe n'ubundi abana murabizi n'ishakura cyangwa abana ba wamutwara uwo mwana yageraho hari n'ushobora kumubwiriza andi mabwiriza no hanze cyangwa icyakamuga ati ntaze kugushukuze kumutora ahangaha.
Madamu Mutesi Rosa umwe mu bayobozi b'ihuriro ry'imiryango y'abafite ubumuga mu Rwanda yemeza ko nubwo amategeko atavugururwa mu gihe gito gisigaye ngo amatora ya perezida agere, hakenewe byibura ko hari ibyo Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yabafasha hakagira bimwe bihinduka byatuma bafite ubumuga nabo bibona mu matora.
Bishoboka kudahinduka muri aka kanya ngo wenda bijye mu itora bijye mu itegeko bikorwe, ariko nibura nka Komisiyo y'Amatora hari icyo yashobora kudukorera. Wenda niba dusaba ko umpa uburenganzira ko nizanira umuntu nshatse nimba ntabona ngo antorere, numva icyo hagira uko babitekerezaho. Dusanga ko rero hakwiriye kugira igikorwa kugira ngo umuntu utavuga utanumva ahabwe nawe uburyo bwo kumenya ayo makuru.
Nta mibare igaragara y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda, ariko bahagarariye imiryango bavuga kuko baba bangana kose bafite uburenganzira bwo gutora ndetse no gutorwa nk'abandi Banyarwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.